Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jamale moɗo heɗen gone beete alkamisare jeɗɗi lewru avril hitande 2022 yamde jeena ƴaɓɓuri ke silmaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niall ɓulɗo kabaruji ɗo nujire woni hen to ɓoggui janɗe to hollitama wiyede ana hulɓini bati engrais wasa heƴude ley ndungu garowo o remoɓe yoggaɓe ana gondi e woytade wiide engrais ana tiiɗi illa joni ley nokkuje ɗe ɓe kolliti metti mabɓe dow laamu o wiide immanaki ɗum coggu burure ɓeydereke ɓuuɗi nayi sefa o coggu keso hokkama caggal kaltidal gaɗugal hakkunde ministére kuminiɗo jaguji e joom en boulangerie ŋaji e wiɓe sakkitiɓe ko ɓeydi coggu buuri yo saabe tiɗal cakour farine beetago min kalandu haala jaruji ɗum wujjimi dina kedani alsilame jaruji ɗi gatteɗi joni ɗine ana moƴƴina ɗen keɓan jabule journal ngal yoɗi woni sembe kabaruji beetago bisimilla moɗon heɗaɗe studio tamani demal ndungu garow o ɗuwonno 2021-2022 wontiɗal ko fuɗɗimatede dow muɗum illa joni remoɓe hewɓe gondi e woytade tiɗal heɓude engrais o kabaru ko sabbibini ɗum e wi remoɓe yogaɓe yo saabi jukkugoji cdao ɗi tiɗal gonɗo banggal politikaku e ndenagu leydi meɗen ndi direction national de l' agriculture kañe fedde ɓe noddirta confédération des forces productrice kañum en wala fou ko mbi dow majjum fa ɓeydude ɗen fam keɗe Oumar Waygolo e Ali Cissé.
Heɓugol engrais le ñalawma hannde o hunde fuu ɓura ɗum tiɗde cakuru engrais goto unaye jeego e temeɗe joyi sefa coɗumi ɗum ɗo e hoore ndu kina jami ñono to kemmi ɗum ɗiɗo haalaji ndemowo le région sego o ɗon woɓɓe wonɓe le leydi ndi du tawa ndemoɓe wonɓe le saha leydi ndi kañe le wud leydi ndi fa yettoyo le ɓaleer leydi ndi kolli metti muɗum e ñalawma hannde ko engrais ji ɗe gouvernement o ɓuytata coggu muɗum wala e lumoji ɗi kamɓe remoɓe wonɓe to segutoɓe mbiyo ɗum wajibi noon no demal mabɓe hani yarde yesso. Min taykitike wiide engrais o fanɗi seeɗa nde oɗo wattu fayde nokku office du Niger to hoore ɓe kolliti wiide adadu koɓe jogui ko heewa koɓe jogui to ko du yimɓel golloɓe toɓe mi dokkata ɗum min gana feyi beltiɓe saabi min keɓa e adadu mum tewtata o minen ka ko hulɓini min ñalawma hannde oni woni fati haaɓo gonɗo le leydi Ukraine o ɓooya saabi engrais ngaji amen ɗi fuuto iwrta warde tiɗɗala ɗiɗo ɓal mumi kuuli hen o du woni rafi ndenago o saabi fay so a heeɓi engrais o a wonle guesama e kuulol gonduɗa
ɗiɗo
tiɗɗalaji matama nokku noddirteɗo kuccala dow huminiɓe kaba remoɓe wonɓe tonɓe kolliti wiide wattu joni o golleyɗi tan no koyiɗi tan sona ɗum tiɗɗalaji wala fuu ko mata toon keɗɗe mo konko noddirteɗo gawsu sanogo le pelle ndemoje nokku noddirteɗo kuccala o woni muɗum min fuu miɗe andi le embargo gonɗo e leydi o tiɗɗal ana woodi ga hollitidde wiide ɗum waran bonnude campagne amen ndemal hikka ngal ka min ka mi wawa feewi gonɗinde ɗum kuccala ɗo ka miɗe keddori engrais o faha le temdere fuu deɓe sappo ka gollirama wiide campagne o heɓata lawol so wona ɗum min ka mi hoolaki ɗum fedde sagon tone kamɓe remoɓe wonɓe le leydi ndi ɓe jaɓa e sifade ley hen miccitene wi ɗiɗo tiɗɗalaji matama wakkati nde mali wondi e ardade konayri banggal remde haburimo le rumde afrique nde
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andaɗo mbawa heɓude dow bembe ande ɗe dow hella men facebook kañe compte twitter procureur de la république près le tribunal militaire motti holliti wiide horgo udditate dow hayfogoji mbiyaɗi manggal bat en leydi meɗen ndi gaɗi war hooreji fewde e civil en to murato le communiqué goto procureur o holliti wiide juge teteyade don ɗoni procureur militaire le balɗe garoje ɗe o yadan e docteur médecin légiste guɓal police en ɓe ande kese ɗe fa yettade horoɓe procureur o ɓami aadi wiide jaboji keɓeteɗe ɗi horgoji martinte kum jamare nde ley balɗe garoje ɓurure fuu rewrama sotte ɓuuɗi deɓe sappo e nayyi ley bitikaji ɗi nde dabere ɓamama caggal dewralle jonde gande nayyi lewru avril ndu hakkunde ministére kuminiɗo jaguji usine ngaji kañe e humuniɓe moƴƴingol buuro ɗum waɗi caggal ko coggu farinna cakuru ɓeydi e wi fedde joom en boulangerie ngaji mali sini ñamoɓe yogaɓe mbi ana paami ko ɗum ɓeydira ko ɓurure coggu muɗum ɓeydira ɓuuɗi nayyi yogodu ana mims e majun sabi buru ana horsi san hele lady met en di fuburi le o wattu korke e wima be fabi dole den famu ketten adi sisi Umar Waygallo
yoga e malin ko be metta be suuda e fi metti mudum fewde e ko cogu buru o beedi sabi le wima be dum waranti din den gurdam mabbe kasen tan do e tawede mudum fu won wobe kolti be wide beedugol cogu buru o ka ana fanni
male ko mimi te joko fa ko abura beedi
ko umata budi chapan e joy e nay fa yotto budi chapan e joy e jeegom wala fu beltoto do hen mine miden kaja wirfito 2005 so na dun nafata min dun iwi budi chapan e joy dun yehi budi chapan e joy e nay tiidi wana non dun wori liidi mari ndi furdo buru ana tiidi sanne
fedde mu inobe buru le leji ni ka holti wiide beedugol cogu buru o sabi sabi ko chakuru farni ngabbi fa yotti hande unay nay temede jeenay sefa lewi hore mabbe dido beedari waran latal sababu e juude mu inobe burbe arobe burbe fa yotto yimbel jeeyobe burbe hebude hen homo fu seeda mudum Ahmed Dambele won secrétaire général fedde yimbel mu inobe buru le leji
cogu chaku chondi farani ngabbi dun ne wajibi minen do min ngabbinan cogguji di min puɗɗi sottude buuɗi capanɗe joyi e nayyi ɗum soodoɓe ko sewi koodu cotta so ɓe kokkiri min buuɗi capanɗe joyi e nayyi ɓe keɓan buttati min keɓa buuɗi jeegom sottoɓe bitikaji ɓe keɓa buuɗu gooto
le ngal ɗo kawral ciinagal altinere nayyi lewru avril le wi ministre kumaniɗo jaaguji le leydi ni yimɓelle fuu kumaniɓe kabaru buuru le leydi ni ɓami aadi wiide cogu buuru o wartan dewe sappo so alhaali o waytike
sottoɓe essenceji le station ngaji total vivo ola e oris puɗɗi murtere golle beete keñen kande wadde balɗe tati ɓe darni golle caggal koɓe donki famrude e kanankoɓe mabɓe e wi syndicat pompicien ɓe koɓe dartata teddingol hakke golle mabɓe e wattude ɓe e hakkeji mabɓe goɗɗi nde murtere ana torra sanne jomɓen mutungaji e mobilaji hasindimi ɓamude essenceji ɗum wonno ko yogaɓe collectivité Umar Waygallo Ali Cissé
hewɓe jehoɓe soɓama e asanceji le ɗeɗon nokkule ɓe mbi ñalawma hannde ɗum haɓɓi hoore mabɓe sanne ko ɗiɗon murtireji gaɗi ko ɓe kolli metti mabɓe
min ka mi andanano ɗum minen komin gatta fuu e muto min gaɗirta muto on essence wattete e muɗum somin jaara so wiyama hannde essence o heɓatake aran golle o ka tiiɗi min ka miɗen narda ɓe ɓe gaɗa jooɗa haala hakkunde mabɓe yella eɓe keɓa dabere o fooɗa min fooɗe gonɗo hakkunde mabɓe so wona ɗum ɓe gara ɓe torda yimɓe fuu jogiɓe muto e mobilaji min ka ɗum juhi kan sanne ɗum ka wawa laatade ɗum wawa jokkirde ni ɗum wajibi kenaɓe piyana ɗum dabere
kamɓe laamiɓe pelle cagontoɗe sottoɓe asanceji ɓe ɓe mbi ɓe beltiki sanne hono nde ɗon murtere waɗirino ɓe mbi fa hannden ɗo ɓe goni ɗo tan ɓe goni keɗɗenmo kanko noddirteɗa Kadari Dambele kankone secrétaire général yeeyoɓe essence nokku noddirteɗo oris komo sifi dow hen
murtere nde ka yimɓe fuu gomɓele fedde amen nde jokkitike ɗum le lindi e maggal muɗum fuu wajibi kina komin tewteta ko heeɓe so wona ɗum caggal murtere balɗe tati nde murtere nde kaddi wala e muɗum jokkata fano min keɓoyi komin tewteta ko fuu mbiɗa yiiɗi haltande ɓiɓɓe leydi mali wiide murtere amen hannde nde holtita feewi wiide min gana malinkoɓe ɗum holtita wiide ɗum min gana ɓiɓɓe leydi moƴƴuɓe minen mbiɗen jiiɗi leydi amen yimɓel ɓe min gollantaɓe bonni hakkillaji amen ko ɓooyi tawede imma daraji ɗimin gaɗi bangal jooɗa so haala hakkunde amen fuu wala fuu komin keɓi
ɗum e tawede fuu ɓe mbi golleji ko hasin dina ko kaɓe gollan yelle paabo ɗiɗo station ngaji
golloɓe mairi komin ɗiɗo babama ko puɗɗi murtere golle kañum en du murtere golle kande wadde baɗɗe tati nde fuɗɗi keñana toɓɓe nayyi woni e himmeji mabɓe hono ñamadeji mabɓe ƴiwde lewru janvier warde lewru mars ƴaɓɓeydu ndu ɓe dokke ɗum no yoɓugol koɓe kandi ko wiya service koɓe dokkete wattude ɓe amo kañe yoɓude ko nangoɓe usoruji kandi keɗe ko zumana sisuku wi kanko woni secrétaire général comité centrak mairi komin ɗiɗo babama ko ɗo faccitago ali
ande lewru janvier warde fala ñalawma hannde o mi keɓa en joddiji amin toɓɓere ɗiɗo ɓal muɗum ndu woni micintinde ɓe ɓeydare gaɗanani fonctionnaire en leydi mali ila hitande 2019 toɓɓere tato ɓal muɗum ndum woni min taykike ñande fuu hakkeji yimɓel golloɓe gomɓele fedde amen amoto ana wondi bonnede saabi wiya mabɓe joɓata koɓe kaani yoɓɓude ko famin tewta oɗo hakke saabi mbini murtere nde ɗum toɓɓere nayoɓal o woni mi dokke nde temdere fuu buɗi nayyi kalsi ɗi gollirɗi amen ɗi tewtata ɗum ndumin ɗon koɓe heɓude ɗo ana heɓa duuɓi nayyina duuɓi joyi jom
tuudi bondi indiyam wala lemon kuran wala dum woni ala hali service agriculture bafula be dun imini ibilisa directeur kes o service holti metti makko do majjun holti ndi wide golle de la mu hana latirade ni kanan ko be cercle o bi ndulla kabar mudun ka ngadan e bodo mo ben fu yal on ko an mo jintine Musa Besid be kajada men gondo to bafula be to yottegle o service anni ko hebine do faccita ngal Ali Sisi Umar Waygalo
mu inado ilale dubi 1960 golliral kumaningal demal le nokku oka ni tan yoppira ko hasindini fu walato horajo keso nokku oka holiti mette mudum fewde e alhali o Seydou Ibrahima Maiga woni lamido soudo agriculture le nokko
te service ki a été vraiment
yudo nokku tipitirada tiagal sa ewi garuje ngalale hen nokku le def ko fakira tiagal fe kurangaji wala le nokko waydi ndena gooni do
nous sommes dans l'insécurité totale
horajo conseil de cercle bafula be kanko mamadou kanouté oka holiti wide omo andani jati titalaji gondi le nudo sudu omo haltaname ko sabi bini dum
je suis au courant de
le famine odo kabaru jati fed de conseil de cercle de wadino ko hewi ilitane 2005 wakati de kuranga di jottoto mahina kany e bafula be hejuji daddadi on do wakati fur cuudi gondi le gollirde lamu de dum wattati le kurangaaji pamari di wakande gollo golletende won cuudi kedi di tiagal won cuudi jeggitaadi du soudou humnul kabar demal analiha
la position de ce service
le wi horajo conseil de cercle bafula be dabereji ana wondi fi heede yella odo nokkuno wordini ana heba urde ni mahamadou kanouté lamido conseil de cercle bafula be
nous sommes en train de nous préparer
min bidi bataki fewtude e soudou humnul kabaru kaki kagne e kalisiji le soudou ministre humnul kabaru yirwere le li di kagne hani wadde dido imadraji min kebi odo kabar lobole
le vendredi passé tout près
fade odo tidala hebenede jogolal conseil de cercle oka won soudo informatique mo muinani yimbel ngado be to demal be yalla ebe keba jokitaade golleji mabbe di don ko Musa Besidi be hebani studio tamani ude bafula be
Jimmy Dina ko mbieten jaruji ana kitine sanne le lewru Ramadan tiagal wajuji di Jimmy ana gade le ana gade le yengeji do ana yalla edum moina Jimmy yimude no ana moina yimude Jimmy yittude Allah e nula do Muhammad sallallahu alaihi wasallam edum woni nafa Jimmy di hedde alsilame edum woni ko be jarotobe jidi hollitinde Muhammad Musa Male Sisogo yidi e jarotobe yogabe anni ko hebini en do faccidan Umar Waygalo Ali Sisi
Rabbana anta ilahuna
dido ye Jimmy kanko nodde Rasin Sall o andado sanne e yimude zikriji le leedi me indi o hali ko lati sababu somo subi dido Jimmy mi fuddi yimude le 1970 na fade ne mi dursi tike ko heewi alqur'ana o min jangi hadisaji fahi le sukaku an le lamu kai talibabe babba an ana yimanno saatu fu somo wajo nyando wotere min dumi bami anniya nadde e golle mi windi Jimmy an Rasin Sall o wiyum de zikri yodum barkinde lando non jumol makko gol on noddiri madhu rasul o yuburna sallallahu alaihi wasallam o yimanta
amade sem
eden bawi tude rasul sallallahu alaihi wasallam kay jukube makko fuule Jimmy ami min ka mi de mili golle o ana wayi wadede ele leedin jingol hore mudum mi de narda suka be fu jokkangol latul artiste jimo ana serti e artiste en jimo be le dino
te kelenye
dido Jimmy horobe wombe le ngalure bomako de ana korsini don sanne le lewro ramadan
kalma ko ni kadne
min ka mi de yidi sanne Jimmy alslamu embe ngano dum wordi wadirede nyaloma hande oni woni ko wala ko weli kam be don jimo be ana dal onomi ana jangina men ko yoppata men yidde dina alislama ko odo mi de yidi hedaade ido Jimmy saatu fu mi de nana do e radio kanko noddete Kasim Kone mbajotodo andirado kabar ido Jimmy zikriji o holliti metti makko ko ido Jimmy jimete nyalom hande le yangeji di ko Allah hinno abba ame kanko fude Seydou Kone jangini men music ngay dina di mi de jima no dum le wajuji ame fu sisili ngay chubete no di du fudo yigol Allah kaynulalo Allah fa yetto yimbe kube mudum fawinodo mudum mi de ngada clip ngayi de mi dokata alislamu embe yalla e be jida jina alstamako lawol gol golle o nangi nyalomo hande o ka wana ko neni kamie hore kanko o do mbajotodo o yiko sukabe janginta ko lati sababu mudum wattu joro sukabe kali famminede kabaru dina
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakiraabe kabaruji gon ile region ngaji mede di en jaran san holitama wede nyaaw ciewde matama le o nokku ko yata himbe nogay woni sikitaabe wede nyaaw o yame mu en le yontrende le o cercle service kum do hokku service kumini do hokku de kabaruji o nokku ndusudu docteur kanyu hokki o kabaru kenyan hore mabbe cultivide won himbe be o wona himbe sikitaabe nyaaw o won mu en be iyam be itam waddede bom ko yalla na hebe tajaral o won e mu penna o wala farde dun be ndarte e jamaare de waltina hakkillaaji micintini wiide hitande jabbene de do ni arawanin wonbe nyaw o wonbe nyaw o nanguno le o nokku yobugol usuru le lewru marsa don wiya taadi doni usuru taadi to masina to service kuminido service kuminido kalisi office Niger gennidi kanyu holiti wiide le milioji temenay e chapande tati enay hani hebude holiti wiide acca hakke milioji temen je e chapande jiagon e tati hani hebude milioji temede nay e chapande tati enay tan woni ko hebi hore mabbe ko wiide remoɓe honoɓe dokkay kalisi mo kani hokkude o ɗum ana wawi walatade sababu fa tete guese mumen se jahri to jam folila to on nokku gonɗo ley laamu siga so hollitama wiyede cogguji guureji ɓurɗi horsude ana gondi e ɓeydade toon ɗum woni ko takkita illa talatare ƴaɓɓene nde ley luumo kumanigo luumo ramadan cakuru mbambari hollitama wiyede ana sotte toon ujunaji joyi cakuru kilogaji temedere gawri hollitama wiyede ana sotte ujunaji jeenayyi bidon litre nebam ana sotte ujunaji nayyi e temedere joyi kilo ñebbe kañe e kilo tigaje ɗum hollitama wiyede ana sotte handen fa temedere e buuɗi deɓe himɓe o nokku kolliti metti muɓɓen dow ɓeddugol cogguji ɗi sakiraɓe ɗo kadi ɗi kabaruji ka andonɗi fuu oɗo mbawi heɓude dow www.studiotamani.org fa kettinoɗon ndi ɗoo oɗo mbawi noddude numéro viamo 37 321 lo hokke ñallude e jaam endometriose yo ñaw nangoowo rewɓe yettiɓe jibininde ko ɓuri hewde fuu sawrude mo ɓuri hewde fuu so nangi joomum ne fa o santa fe kay ana tiiɗi docteur en kollitiwide omo wawi wadde duuɓi kewɗi e maɗa tawe anda yalla o ñaw o won e maɗa endometriose ñaw oɓe kollitiwide ana tiiɗi sawrude ka fuu e tawede ɓe wi ɓe kollitiwide rewɓe hono wattu fa mata o won e muɓen a tawan wattunde goni e daɗɗo na wattunde al'ada muɓɓen goni al'ada muɓɓen no heɗi woni endometriose acca hakke ana wawi sawrede na heɗum tiɗallaji heɗum ko ɗum watta anni ko docteur Siaka Amara Sanogo wi dow kabaru muɗum. Endometriose yo ñaw nangoowo rimirdu ley rimirdu hunde wotere won ley mun kañum wiyete endometre ɗum woni ko watta fa debbo yi al'ada mum lewru fuu sini joomum amaye reedu yiyantunde kañum heɗitata fa joomum yiya al'ada mum lewru fuu sini joomum amaye reedu a tawan ɓiɗɗo o ley rimirdu ndu tawete wakkati dokkuɗo ɓiɗɗo o hani tawede ɗon tawatake ɗo hani ñawɗo nangui ɗon e seraji mum se jooɗeke ɗo hana jooɗade ɗum wiyete endometriose yo ɗum ñaw goduɗo sanne mbawɗo nangude suka e mawɗo fuu ka ko ɓuri hewde fuu rewɓe ƴiwdeɓe duuɓi capantati e joyyi yaade deɓe nabba dow o ɓuri nangude andude yalla o ñaw won e joomum ana tiiɗi ñawɗo o waran wiya ana nawira fuu ɓuri ley wattu yiyata al'ada mum na du nde woni e daɗɗo na du nde wondi e yaltude koyɗe yogo a tawan al'ada muɗum darata ko feewi ɗum en fuu fa yettade so tawi o debbo ƴaɓɓire duuɓi capantati e joyyi wala ɓinguel du ɗum watta fa docteur o miijo yalla wona endometriose woni e joomum sini o sawraka on bonna hakkillo gondal joomum ley himɓe du tiiɗan caggal ɗum saabi ƴiƴam ana yalta e joomum ley al'ada mo timmata ɗum ana wawi sakitirade tiiɗal heɓude ɓiɗɗo ko watta tiiɗal ley dewgal ɗum wawa sawrede fa timma miɗen mbawi nawtorade ko wiyete hormone caggal ɗum miɗen mbawi hokkude ko wiyete anti inflammatoire ko wawi hokkude nema ɓuyta nawalla endometriose anti sawre fa daɗa ka safareji ana mbawi hokkede ko ɓuytata nawalla fa joomum heɓa hinno hajuji mum caggal ɗum se won joomum duuɓi ɗi heeɓi hassindina heɓude ɓinguel joomum ana wawi oppede rimirdu ndu itte endometriose ana wawi sakitirade cancer ka ɗum ana fanɗi ko watta wawaka wiyede tafon adada himɓe ɓe ñaw o nangui sini a jatake le rewɓe temedoron fuu omo wawi nangoɗe ɗiɗon yaade taton komin jatti ka holtin andi wiide hewɓe o nangui le ɓeynugol na bonnugol le reedu hono ɗum e nandore mum ka wattu joni o wiide anni al adara jaati ana tiiɗi
fiable par rapport à ça.